maso mutabani wa mayanja ya kuba hasa emitala wa mayanja kuba ku kaseti paka ku CD katukolanga na kasente tetuganja muli mutya banywanyi muli mutya temukirizanga sente zichuse che tulina tubadde omubwavu nga tuli basanyufu tugabanye ngoye ne tugabanye ngato tutambula fena tuwangula fena era omubwafu na tubera tufunye fena tuvuba fena ne tulya fena amageza gafunye na igiriza fena kuva butanti batusomesa mwecho chosiga era choli kungula simukutabira mwalali bofuna sente tuchukiranga bachalibo baba babatewo era bofuno basembezanga ebyensi tebitwawulanga no tuchukiranga bachalibo baba babatewo blessing ojiseyaringanga ebyensi tebitwawulanga mikwano muli mutya benganda muli mutya byonabye munkoledde ndisasula ntya masuubiza kubagala na kubawa ago mateeka muli bana beeka tusigala nga tuli kitole n'ensimbi tujja kufuna kitole nga tuli kimu teryatusinga tusobola okuwambe n'ensi n'ebisinga tulimaje tulimaje wawakana buza beeka wempe bamanyi wanti kyommanyiko gwe muziki gwe nkubye naye abatumanyi bakimanyi nti tutobye tebyali byangu mu kusooka ne tusooka ne tulindamu okusooka gali makomero okusooka ze nayita mutanulu w'okutuuka olwafulumayo nagula mayiki ne redi andiwizo bansanga na mayiki ne twerikodinga bulamu bwakyuka ofuna sente tukyukiranga bakyaliibo baba babaddewo era bofuno basembezanga ebyensi tebitwawulanga no tukyukiranga bakyaliibo baba babaddewo blessing ogisharinganga ebyensi tebitwawulanga bigamaniga Ivan Killer kiri kipya ene ndongo bwegana kuba kutya kudda mukyalo oba kusindika ndongo sidda mukyalo junix sitambuze ndongo bali bagamba tujja kwekweka kino ekibuga kyaffe tetugenda kwekweka ne bwe tulumwa njala tugirumwa fena okwata komu oba otukutteko fena kuva mu ghetto paka mu banka kuva Kampala America paka Sakala ndayira okudda munda ya mange eyenkolagana amateeka gwe ne bakyaliibo baba babaddewo era bofuno basembezanga ebyensi tebitwawulanga no tukyukiranga bakyaliibo baba babaddewo blessing ogisharinganga ebyensi tebitwawulanga Chalibo baba babaddewo era bofuno basembezanga ebyensi tebitwawulanga no